jande go'o andude Allah meede e ji'e no jomirawo mo'iri.
Assalamu alaikum higiraabe kettinibe, miden channa on der inde lamdo jomirawo jonjam. Miden beltina komin bayi wartude handen gam yottinde siriyaji men dow habaru burnam kesam. Handen en puddan jandeji men dow andude Allah. Hala Allah wi dum woni burnam dumidam be ande an Allah goto gongajo. Andude Allah no hokka en burnam dumidam. Hana dum ni woni ko jidden en funa tabbintinen ko eden godi burnam dumidam e tabbintinen en kisinte. Der siriyaji men garoji en nanan yewtere lobbere chaka higiraabe fulbe dido Boubacar e Hassan no jewtida he Yusufu Modibo Almasifu. Boubacar e Hassan no godi andal do gondinol tokkube Isa amma ebe godi yamde sanne der miloji mabbe do ko tokkube Isa gondinta. Boubacar e Hassan barkinama gam der wuro mabbe no wodi Modibo Almasifu biyetedo Yusufu. O tokkudo Isa duubi duudi umu andi hala Allah. O jangi bindi kenini duubi duudi umu lati neddo moddudo e jom munyal sanne umu jabboro he welo welo kaddi garobe to makko fu fa janga. O wallan Boubacar e Hassan andita dume tokkube Isa Almasifu gondini dow Allah dow mo o woni dow no o wanginiri hore makko e dow no himbe baawiri andudemo e no Allah hokkirta burnam dumidam. Acce kettinoden ko wadi chaka Boubacar e Hassan wakati be juro wino Modibo Yusufu.
Fofo ma Hassan no nyalluda
basi fu wala Boubacar no wuro
say jam tan
no koreji ma
basi fu wala e koreji am
joda hadde am do dagole lekki gam nangi no wodi sanne
a hali gonga wula wula na wodi sanne mi yetti
nono Boubacar
amma Hassan yeso ma na happy dume wadi naggema go majjina
basi fu wala hena yam
sukabe ma ngoni cellana
be fu e be celli
aha to mi fami denne basi ma woni e jom suudu ma na
a basi fu wala he jom suudu am
to noy wadi ko ada balini
hettina hanki minani goddum der radio dum watti kam der milo jungo
haba dume nanuda
e be kala do tilsinore Allah be mbi tilsinore burne mawungu den woni yidude Allah amma mi fama dum sanne
ayo mindu minani waju o be mbi tilsinore burne mangu woni yidir Allah jomirama e bernde ma fu e yonki ma fu e hakkilo ma fu
ayo ni ninon amma Boubacar seni dude Allah woni tilsinore burne mawngu denne min mido wodi basi mi anda sala mido yidi Allah
aha
mi famai noy baawirmi yidude Allah mi andamo mi aimo am Boubacar adidi Allah na
mi anda mido hulamo denne mido siio tokkudemo e jabandemo dum woni mana yidude Allah na
no tiidi mi si aki jabande janginowo am der lokkol amma mi yidamo mido hulamo mido hula sawru makko ndu o fiirta kam dun amma mi yidamo
aha gonga non kulal e yidde ne seedi
Boubacar mido wodi milo gom ad andi Yusuf Modibo janginowo do der wuro gonna
ayo gonga mido andi mo ya
attu jehen juro demmo o modi andal sanne o jangi bindi cenidi fu mi lamni ko mo andino Allah yidirte
amma Hassan Yusuf no gondindo Isa Almasifu e de mbawi yehude to janginowo jande Almasifu na
mido fami sikkama amma wakati fu mido yi'a o mo janga bindi cenidi minani ko mo andi tawreta Musa Jabura Elinjila
ayo gonga non o neddo lobbo non en jaha amma Hassan gonga gonga jamo lobbol noy min jidirta jomirado Allah amin paamol mum na tiidi sanne
kok 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 assalamu alaikum
assalamu alaikum
alaikum salam fofo mum on jabbama
min gari naforade he andalma
bismillah on jabbama jode
min jettima modibbo
mi yetti on ko gardo wuro an dum me bawmi wadande on
min gari torirde ma he jamde yaafa min
basi fu wala seni on gardi he jande no wi e seni a jamata a hebata andal
aha
jamude te fude nota gol jande no hokka neddo andal denne dum me woni jande mum dum me giddo faamude
modibbo hanki min nani waaji gomde radio ko min paamay
aa dum me nanu don
wi ama tilsunore burnde mawngu woni yidude alla jawmirawo
ayyo yidu alla jawmirawo ma he bernde ma fu e yonki ma fu e hakkillo ma fu
amma modibbo seni yidude alla jawmirawo woni tilsunore burnde mawngu denne mido wodi baasi mawdo mi anda seni mido yidimo noy neddo yidirta alla mi andamo mi yaimo
gonga non yamo lobbonno higiraabe to o don andi umaru gondo hadde bunduna
umaru gollo wonder kaliol na
ayyo kanko ni o don miccito ko saarobe makko tefi dewlinde mo debbo mo andana
aa mi miccitaaki
kettine illa ko boyi saarobe umaru no andi saarobe sorbaajo on e be latino higiraabe mawbe amma jonde mabbe no woddon diri saarobe gorko e debbo on fu miili no wodi sukaabe be dewlondira amma Umaru matay beldum o mo yidi subanade hore makko de kiyo o wi'i mi anda sorbaajo on mi yaimo abada mi halday he makko sey wore noy andirammi ko mi do yidimo
gonga non no tiidi
saarobe Umaru jewtidi he Umaru sanne sanne faabe kiyo jaalade mo be bi'i dewlu sorbaajo o Surbaajo lobbonon gada wakkati juddo Umaru jabi dewlude surbaajo on bi'eteedo Faati mo o fottay abada mo o halday abada
hey ne tiidi
der fuddorde dewgal gal Umaru yiday Faati o jabay mo baasedda amma gada wakkati gon o fuddi andude debbo o debbo o no mo'ito makko gonga gonga o mo hakkilo he Umaru o mo wadana Umaru nyanduddu buri yidude wakkati fu Seni Umaru sella Faati no yahato woddi sanne he koyde leenange o mo yaha fa lokotorore ga hebande mo safare fa o wada dama o rimani mo sukabe subaka fu Umaru no beida andude de kidun no wodiri e gonga gonga o mo yidimo gan o debbo mo yudo kinnotodo non
gonga non Faati debbo lobbo non himbe fu der wuro gon no kala ko woddo makko
on paami ko jidumi haalande on har tarihi ona
mi faamay ko manida
wakkati fu Umaru no beida andude Faati de ki ko lobbo on non o mo beida yidude Faati
ayyo gonga non wakkati buri andude ko Faati no moddi no wodi munyal no kinnotodo wakkati on non Umaru buri beedude yidude Faati
non non fu gotun to men he yidude Alla
haba noi
seni en beidi andude Alla faamude moy o woni gonga gonga en beida yidude Alla seni en beidi andude Alla en gi an noy yidde makko lobbaaku makko mo irika makko yaafo e yurmede de o wodi seni en beidi andude dum en beida yidude Alla
aha
o don andi ko Dawda windi nokku gon der jaburana
mi anda
kettine Dawda gorko non mo Alla yidi o mo andi Alla jomirawo men o mo andi hala Alla deri nokkuje gon o windi deri jabura mi do yidi ma jomirawo
hey Dawda neddo Alla gonga fu o mo yidi Alla jomirawo o humni gonga gonga tilsinore Alla bunne mawngu kan woni yidude Alla jomirawo
ada wodi gonga Hasan amma Dawda windi du mede e ji'e no jomirawo mo iri
mede njie no jomirawo moƴƴiri na?
Ayyo, gonga non. Dawda wi'i, meɗe e jie no jomirawo moƴƴiri. Dawda no andi hala Allah. Omo andi Allah der burnam makko. Omo ɓeyda wurdude he Allah. Omo ɓeyda andude Allah. Hano ni, Dawda meɗiri e famiri ko Allah no moƴƴi.
Ayyo, gonga. Ko Dawda ɓeydi yi'ude ko Allah no woɗi. O ɓeydi yi'ude Allah. Non o ɓeydiri humnude tilsinore Allah ɓurnde mawngu. Kaw woni yi'ude Allah e ɓernde makko fuu.
Nonno, gonga, a faami ɗum Hasan.
Mi faami joni, hono no Umaru wurdiri e Fati. O ɓeydi wurdude e makko. O ɓeydi yi'ude yidde, lobbaaku e kinnaaki ko Fati woɗi. Hono non o ɓeydiri yiɗude Fati.
Nonnon Boubacar.
Amma Modibbo, accu hakke, no woɗi. Amma noy bawirmi andude Allah, mi wawta yi'ude mo. Omo woɗɗi na? Noy bawirmi andude mo faa mi wawa yi'ude mo? Noy bawirmi meɗude e faamude ko Allah no moƴƴi hanon Dawda faamiri ni?
Aha, ɗum woni ƴamol ma lobbonɗi ɗaɓol hande Lasara o. Gonga gonga a laatoto neɗɗo jom andal. Daaru ko jogimi der juuɗe am.
Haala Allah na?
Ayyo gonga non, haala Allah non.
Der fulfulde na?
Ayyo der fulfulde. Denne enen fulɓe eɗen mbawi faamude kaka fuu.
Hmm?
Jonin, miɗo wodani ma ƴamol. Ganɗume ko Allah hokki en haala mum.
Faa mbawen jangude e faamude dow Allah na?
Hakika, Allah hokki en bindi ceniiɗi ga yidde mum mawnde. Allah wangini hoore mum hara haala mum to himɓe fuu. Baahe enen fulɓe, baawen andude Allah haro bindi mum ceniiɗi.
Allah wanginiri hoore mum har bindi mum ceniiɗi faa eɗen mbaawi andudemo.
Aha, annditirol Allah har haala mum. Eɗen mbaawi meeɗude e yi'ude ko Allah na moƴƴi, hono no Dawda ni.
Ayyo, a faami. Seni a faami ko Allah no moƴƴi gonga gonga. A mawnan der yidde Allah der burnam ma. Yidde Allah der ɓernde ma no mawnam.
Joni mi nani belɗum. Mi faami, yettore wonani Allah.
Gonga non, Allah no handi yetteede.
Mi yettima sanne Modibbo.
Yettu Allah jomirawo ma.
Higiraɓe kettiniɓe, en acca yewtere higiraɓe men Boubacar, Hassan e janginowo bi'eteɗo Yusuf. Hiɗir Allah jomirawo ma e ɓerne ma fuu, e yonki ma fuu, e hakkillo ma fuu. Woni tilsinore Allah ɓurne mangu to meɗen en fuu. En fuu eɗen kandi ƴamude ko'e men sala eɗen jiɗi Allah. Amma to en accu ƴamde de hulƴina en. No hayɗini ko Allah har yidde mun mawne wanginera hoore mun to men har haala mun. Der haala makko umo holla en yidde moƴƴere kinnaaki e yurmeene makko mawne. Har haala Allah eɗen mbaawi andudemo gonga gonga faa jiɗemmo gonga gonga. Hano Dawda, eɗen mbaawira meeɗude e faamude gonga gonga ko Allah no moƴƴi. Higiraaɓe kettiniiɓe, pottemin nder sirya amin garoowo to Boubacar e Hassan juuro woto janginoowo bi'eteeɗo Yusuf kaden faa ɓe anndita moye woni Allah. Nden ɓe mbaawan andudemo e yiɗudemo gonga gonga. Higiraaɓe, miile no wooɗiri dow aaya ƴuuɗo nder linjiila. Hiɗir Allah joomiraawo ma e ɓernde ma fuu, e yonki ma fuu, e hakkillo ma fuu. Miile dow aaya ƴuuɗo nder Jabuura. Meeɗe ji'e no joomiraawo moƴƴiri.